his age latest music.
Aya, J Wax, Hands It Drifty, My Two.
Brand new one. No J Wax. Some angle the pew pew. Let's go.
Mola, lupalezi kukutula.
Kukutula.
Baka la pula. Nyanda sinachwana Lutole butuku mulu na lwala pena luna Lukwele butuku ndate
This is a dream production
Lukwele butuku ndate
Ndate
Lukwele butuku ndate
Ndate
Lukwele butuku ndate
Una manyando ya
Lukwele butuku ndate
Kutokwa pula
Lukwele butuku ndate
Kupa kikulu hupula mulu hupule kwa nekula pula Amubone mulu nyantela haluna neke sicho sakula lela Masampa kubuchela malo wa matala 3 days balo wala nitala Telu kupa kipula kunela peto za kuchaluka itimila Amulu shwele mangike waota Amubone buma esikota Watunda na kulima kata takono hakuna seva kutula
Ndate
Awala
Kupala mutuku ndate
Ndate
Lukwele butuku ndate
Ukuchanga
mayendo ya
Lukwele butuku ndate
Kutokwa pula
Lukwele butuku ndate
Ndate
Lukwele butuku ndate
Ndate
Lukwele butuku ndate
Drifty flavors
Flavors
Tilo kupa, kwa kuyo ya unga walupa Banda kusubo, banda kushupa Selu pale, lwa nikuwa fepa Wakeni sali nangala ngohola Na ikile kulimari lwa hola Lwa kupa, nda tilo kuba maiske Kwa waingi ngohola
Ndate,
lukwele butuku ndate
Ndate,
lukwele
butuku ndate
Una manyando ya
Lukwele butuku ndate
Kutokwa pula
Lukwele butuku ndate
Ndate
Lukwele butuku ndate
Ndate
Lukwele butuku ndate
Una manyando ya
Lukwele butuku ndate
Kutokwa pula
Lukwele butuku ndate
Amulutu senda telo kupa Una kuyo ya unga walupa Bana kusubu bana kushupa Lupalelwa ni kuba fepa Awala J Wax
SageLatestMusic.com